Bendimane ndincakaza koomatshini basethaveni, ndincakazana online ngokungekho semthethweni kwi-internet cafe. Kwinyanga yokuqala izinto zazihamba kakuhle, yatyiwa yonke loo mali. Kodwa ndandiyazi uba ithuba lam lokuphumelela likufuphi. Kule nyanga ipheleyo ndiye ndancakaza ekhasino ngemali yethu yerenti nakwi-sport betting, yatyiwa yonke loo mali. Heyi, ndlela le wayecaphuka ngayo umyeni wam xa sasifumana isaziso sokukhutshwa endlini. Ndandiza kuyibuyisa yonke, kwakuseloku kufuphi ukuba ndiphumelele ibhasokazi. Kaloku bethuna nayo tyala lam nam.
I-National Gambling Board ikhuthaza abantu ukuba bangcakaze ngokusemthethweni, ngokukhuselekileyo nangenkathalo, kungancakazwa ngokungekho semthethweni, ngesibaxo nangokuqhewuka. Ngoncedo, tsalela i-National Responsible Gambling Program kumnxeba ongahlawulelwayo ku-0800-006-008 okanye uthumele umyalezo obhaliweyo ku-076-675-0710.